andisafuna ukushupheka yenze ntoni na ndikhathele ukushupheka yenze ntoni na andisafuna ukushupheka yenze ntoni na ndikhathele ukushupheka yenze ntoni na.